tama. Mimi bado kukata tama. Nimewatuma rafiki zangu waje wakupe ukweli kusumi. Nimewatuma rafiki zangu waje wakupe ukweli kusumi. Uendele kuchagua wakuwa wangu wa maisha. Sababu ya mimi kukupenda nivo yangu kukuchagua. Baby I nataka uelewe. I love you.
Love you, love you, love you, love you, love you. Love you, love you, love you, love you.
Baby I nataka uelewe. I love you.
Oh baby, koso biawe nanyenda kushemeleza. Shobokewe kugonza na kupenda, na kupenda, na kupenda, na kupenda, na kupenda.
Mimi bado kukata tama. Mimi bado kukata tama. Naelewa naogopa kuchezewa, lakini mimi nimekuja kamili. Naelewa naogopa kuchezewa, lakini mimi nimekuja kamili. Uendele kuchagua kuwa wangu wa maisha. Nafsi yangu inaniambia kwako sijakosea. Baby I uelewe. I love you.
Love you, 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 love you.
Baby I nataka uelewe.
Oh baby, koso biawe nanyenda kushemeleza. Oh baby, koso biawe
nishava ushoboke mwenye kugoza. Na kupenda, na kupenda, na kupenda.
Shoboke, nakupenda, nakupenda, nakupenda.